ndevu kwa mbosho naona Pamela wa Kampo. Niko single aji leo naona double. Nimekuona ndani sinkone kando. Umejana bado ai gala babo. Sinu dole demo kala papo. Wachaji wote nilisha wakato. Currency ni dola, king wanga ni bola. Just kama cola waka waka kama sola. Sina switch lanes, sina switch lanes, sina switch chains, sina switch lanes. Iwe ni morning, buda ma afternoon. Mi waga after loot.
Reti mepanda sina cheza na ma euro. Private jet nikingia tuwa euro. Chafua meza na mizinga za Don Julio. Moyo wa mta amekuwa papichulo.
Ragadoshias, money talks tuko serious. Ragadoshias, vitu si udu so malicious. Ragadoshias, money talks tuko serious. Ragadoshias, vitu si udu so malicious.
Where's the shame when there's money to make? Where's the shame when there's money to make? Na vile miuka kwa meza wana nimezea. Wana nimezea. Mate nae wana nimezea. Wana nimezea. Hey, kuyabu wanga nyaki chile. Chunga ile crew ni ya mchele. Nilikuwa zero, saini na zero kada. Pesa zimeja utadhani pilu kwa bags. Saina switch lanes, saina switch range. Saina switch chains, saina switch lanes. Iwe ni morning, buda ma afternoon. Miwaga afternoon.
Mepanda saina cheza na ma euro. Private jet nikingia tuwa euro. Chafua meza na mizinga za Don Julio. Moyo wa mta amekuwa papichulo.
Ragadoshias, money talks tuko serious. Ragadoshias, vitu si udu so malicious. Ragadoshias, money talks tuko serious. Ragadoshias, vitu si udu so malicious.
Sign.